studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
on heedi be studio tamani o do sa je sakki modol sumandi ko halanta on kabaruji gondi do di yudu men zone de la presse lebe mako fili dambele darani en to boggi jande to sargol amada ay sanago kanye be hayfidabe ana donta nyande sa petati lewru janvier e wi yoga be kasikke sakane e latogol mudu non sagantobe torrabe non tayrali dimme sukaɓe jeeyaɓe le guure sappo e ɗiɗi commune yoro le cercle koro oɗo mettama e waɗa watta masibaji le cercle o ɓe kolliti rafi ndenagu yo batte wayde larma heedi toon gaze ɗo ana ñakki bamakoɗo ñalaɗe kewɗe hannden heɓude ɗum laatima soto hayre ko yoɗum kabaru hono caabani ɗum du ɓeydugol coggu yulɓe kañum e leɗɗe dewreteɗe yoɗi gondi sembe kabaru ɗumen jogani on bisimilla maɗo e dow studio tamani saria amadou ayya sando kañum eɓe hayfidaɓe fuɗɗita altinaire sappo e tati lewru janvier ka waɗan noon bamako ɗo nokku palais de la culture ɓeɗo yo hayfaɓe noon majjinde soldat sen noga e go on ɓe kufinaji boɗeji ɓi avocat en wullitiɓe kolliti wala fuko fali e latugol ka ɗo saria keɗɗan oumaru ɓay galu
won seeɗa ko anda e sariya amadou ayya sanago e yimɓele ɓe o hayfida sariya mabɓe ana hani wadde altinere warore nde ɗo bamako ɗo nokku noddirteɗo palais de la culture ɓeɗo hayfaɓe talatar ƴaɓɓinon nde ɓe kollama yeeso cour d' appel bamako ɗo duuɓi tati caggal ko oɗo sariya bortina wakkande avocat en huminiɓe kabaru amadou ayya sanago ɓe o hayfida kollitiwde ana kaaja sariya o bortine gueeƴi yimɓele noga e go'o ɓeɓe kayfa wiyeede ɓe mbari ɓeydu ɗum ƴewte honno wori e sariyaji leydi Mali ndi ɗum waɗi so juge o jaɓuno wattu joni amadou ayya yimɓele ɓo hayfidaɓe ɗiɗon kayi kemti kohe muɗum en général ibrahim dahiru dembele ministre kumniɗo kabaru solda siɓe leyi leydi meɗen ndi ñalawma hannden o kañe yamusa camara kañum du kollitaɗo wiide yo wona celluɗo yoppitama tafen
wattuma yogaɓe cikkiti latogol kaɗo saria avocat en wullitiɓe ka kolliti ana kooli e wi maître moctar mariko dabareji fou ana kiɓɓi fa saria ka laato hollituɗu kabara ibrahim dayru dambele ministre hoore condi mum gonɗo le hamɓe sarede ɓe du bonitita latogol kaɗo saria keɗɗan hen aminata dial
so procureur o wi ko jimmi wiide fête de sarore nde wi sappo e tati lewru ndu miɗo miɗa fuu tilike fa sariya o taƴe mi yiyata fe hunde ko wawi haɗude no kiiti o wawi taƴirede sappo e tati lewru ndu no sariya o wiri eno haniri bangal ministre dayru dambele ɗum wona tan kawrital saabi kanko du omo e sareteɓe ɓe mo heeɓi ngal gollal e hawrude e makko e o sariya no waɗirtani mo yaltanamo wasa yaltude miɗo miɗa sariya o ana wawi waɗede
honono ha avocat en heɓɓe toroɓe nanno sagantoɓe ɓeɗu sagantoɓe hayfa ɓeɗo ɗu ana kuyani latogol kaɗo saria e wi avocat ibrahim dayru dambele ono ministre hoore condi wattu waɗi ko gonga ande e majjum maître boubacar karamogo kulbali hokki taƴaral no oɗo o hawran e kaɗo saria fa gonga ɓanga nanno kanko maître boubacar karamogo kulbali wonko chefdi asidou kanté keɗɗen hen ousmane ñali bouji
illa eɓe goni sigaso minen ka ɗum tan woni komin dartata sariya ka waɗa saabi minen ka wala fuu komin kuli dow mon yoni ko yimɓe fuu anda ko waɗi ɗum wirfintintake caggal kasen ɗo gonɗen hannden ɗo jugegol ngol waɗa yimɓe kewta koye muɓɓen mona fuu hinno haajuji muɗum goɗɗi humaniɓe sariya kinno golleji muɓɓen goɗɗi e sakiraɓe muɓɓen keddiɓe anda ko gatta oɗon andi haali halti waɗi dow muɗum sanne wala fuu ko hayfi hoore makko sariya ka waɗa tan ɗum kanko jaati o yiɗi fayse laati o yoppan golle fa sariya ka waɗa o yoppan ana wawi daña lumtuɗomo fadde sariya ka wadde sini caggal ɗum hollitama wiyede wala ko waɗi o ɓanta golle ma
kala ko jiɗɗon famitade dow kabareji ɗi whatsapp o ñoƴƴan 76 62 88 51 na du on nodda mere mere 37 321 dow wiya mum yimɓe nogayo sappo e jettonɓe yoɓɓe kufinaji bula bula kañe civil en ɗiɗo mbarmi beete hannde tesalit ley ko d'accorde soldat sien ministre ma nde fewtina piyanɗe malfa tedduɗe e wi keƴaɗo haala onni noon soldat sien en deƴere jeegonko ana nawni e ley barme mumen fa sanne les communiqué barkan du terroriste en ko ɓadato sappo mbarama jamma nayyi janje joyi lewru janvier 2020 heedi serma ley ko barkan e armé mali darodi ko nanne tongande nde hollitino ko ɓadotono jeyadinkoɓe capanɗe nayi ndu mbaranoma jamma noga janje noga goho lewru décembre ɗaɓɓini ndu sukaɓe jeeyaɓe le guure sappo e ɗiɗi commune yoro le cercle koro odo gaɗi batu mawɗo ñande talatare nde ɗoɓe kolliti metti mabɓe waɗa batte waɗa watta masibaji le guure hono yoro jongani kani e dinanguru e wi mabbe non rafindena o yo batte wayde dakugol soldats en hediton waddani be dun fandena yimbe jawlumi en sabani dun kanko hadi hayya non o horejo walde sukabe jiaabe domno wonko haldi hawa berte kedden Aminata Diall.
La journée est impraticable.
Gelle le tempi rafindenaagu maun odon andi hande yimbe gendi domino toñabe yoro kany e koro kilongaji temdere e debe sap lawo gol tacchaman heba duubi tati Burkina Faso to min jaranno gullawol dun tacchagal ko yoro hippa ko sappo e jeddi juin jabbi tacchagal hippa gol sappo e jeddi juin jabbindu lamun ko be madi gadi politique e bamani adi amir gendi ndi renude gendi yoro mo intinde dogotorore mudun ndu fe woturu nata tata yorto min jidi no wadde balle yogaje be jettike Burkina tonde kaade sabe rafindena gu godudo duude nen warde hande min baawa nadde min baawa yertude ko min darata ko woni cancer de tengal wadde ton ndena gu kanye e yoppitingo lawol koro junkani kanye e jinagoro be ngada habbitibe meden be e lawol duanza koro sewar ndena gu kanye mo intingol pongaaji didi be jaddi sinkobe bondi woni bi kanye e baru
bi e baru pale
ñalaade kewde hande non gaz ana ñacci bamako faawarde le ngalluji mawde region ngaji le wattu dabunde wayde gaz non waddani be dogol cogu julbe faawarde e ledde le ngalluje dun ledde deurte le ngalluje de kedde ne Umar Waygol e Aminata Diall
do bamako do yimbe le hoobe jetta ana jogi butlaaji muude en gaz ñaloma hande o andara fa tarsadi kaabe kebata kanko tarware Fanta Diallo gondo le dene no deptet Hamdallah omo jogi butel makko gaz on darti fo sarsangel fa hande no hebay o holiti wi dum wonde waddu tidallaaji kewdi bangal makko
a ciena gela
so gonga ko midon jogi tidallaaji e majjum feesulati hubbude yite julbe na e ledde o ana wadi akabotormo ka e gaz o ana yafi ada wawi wulude jian lotoda mo ina hen nyandu mada o yaari
me be daraga o glan
o beedi le hendu wiide yimbe la sottobe sarbon kanye ledde be kay sanga muude immiki cogguji didu ngabbi kede mo fa hande ko masifi do hen
wakati jooni o botori ibbe ujunere sotete tawende arande de temede jeegon na temede jeetti so ho gonga ko lamun ko be ana mbawi yewde o tiidala faabe keba hen jogolan buutira torraaji amen
kajatu Haidara yomo suka jango wonon o litiwde ko gaziji di kebata ko idon wonde waddude kutteji jaati e jande mabbe lekkol so be gandi yaade bete
tuugal ana wodi jooni sannen bete sa immike fa njaha ekol ana lotoda jangulan kude ledde na ulbe newa
difficile
goto e lamido gaziji di ciottete leleedi me indi mo jabay inde mudum inde holliti wid sottobe gaz be jatin dewata lamu o ko yata lebbi sappo e joyi inu wara e miliaruji jeekom sefa
e wi hore bo daranibe on sottugol gazer be non rafi mudun an habbodi e jawdi e wi mabbe e be dewa lamu o ko buri miliaruji jeddi sefa le ko hani nawtorede ko kanko Ujari Jawara horejo walde sottobe gaz wonko hadde Musa Malle keddane hen ko Ousmane Yali Buli faccitane hen
non son fangrev
mingala e murtere titallaji bangal jawdi woni ko min jogi dun darne golleji amen min gana mu ube dum min baawa waddude non lamu o kanyu han fa abade jama o wana entreprise ngaji amen di jawdi ko lamu han hukkude min woni ko hokkay kolitindo wiide min ciodowobe gaz ngaji di Kudwar Senegal Ghana buturu gaz fu an han sotede ujunere temedidi e joyi lamu kanyu wi min ciotere buturu gaz fu temere jeddi nenno ko woni hakkunde ujunere temedidi e temere jeddi dum hono hakke temeta e malle hemere na temetate hemere bambar kanyu holliti wiide yoban min dum aya illa lewru october hitande 2018 fa do gonden joni do lamu o wala fuku hokkimi dum wattimi leeti dallaji handen min gala bawde waddoyde nyamal amé ko wondo lamu o hande ana yafa milliard ngaji jeddi sefa
7 milliards
studio tamani yo fa ballamu leede Suède Danemark Suisse et fête de l'aide Europe
Sengarti e kabaruji region ngaji meden keben faama hono passe mobile hakkunde yoro so e kuccala buytima temede joyi warti fa temen nay ila go lewru janvier 2022 yo gollobe mobilaji be hewrmo en kibe hakkilo fa ngaddana hono dawobe mosala hakkunde yoro e kuccala non yo kilometruji temder e nogay lilama kulikorodu kasaraji lawi njobima hono wonkiji temdere chapan jena e tati barmini yimbe ujinaji taton e temdere chapan jeddon le hitane 2019 gollirde pompier en andin odo kabaru nayambe na le ndiyam joli taton be ka yo terroriste lati sababu mu en ana burti sugabe temen jeegon jangite be fa keba nongolira nongol ngolana ko fa ngolana ko em nenno projet mudu fuddi beete hande san ko sukabe hono tumudire be juude mu en ko cela fa laba yalla dabar mu an buuto yo jeezed darani jawdu ndado jande ndagu lebbi nogay eggu o yo do kaddo di do kabaruji kedde hedar fa hande yotere ma an yeso yo tawde ko warani
Sido Tamani.